Biwache Kedike Kadionko Hakani Kadionko. Yeah.
Exclusive from Afrofy.com.
Muzako nuja o maita na chiwanda. Wewa manena ati gaisa samba. Osa tuja wea kusekela daily. Akapita kumbali izo west enemy. Muzako nuja o maita na chiwanda. Wewa manena ati gaisa samba. Osa tuja wea kusekela daily. Akapita kumbali izo west enemy. Woi nina kapita moka nkalidwe kaso. Kongala good life ina bad ya so. Wasakila kagielo walangiza muzako. 2 days, 3 days kangala ka muzako. Ya pezeka mkla labu apo mukuma mowa. 2 key 3 crates wakole wa wanzako. Wakuiwa lako wajasi wanzako. Gatulipe mwai wakuchaya ma sniper. No kupangila seko kukuluma monga viper. Mugrupu mupezeka wantu wachikata. Na wajebe usonda atisi wachikata mu life. Ipezeka ati wakutandiza wagai wachikata. Ya pezeka watisa ni true. Iyo si boza ndiye fact. Ufanika kulimba popeza ifat. Jajinga mutima osa jajinga pamfeshi. Muzako nuja o maita na chiwanda. Wewa manena ati gaisa samba. Osa tuja wea kusekela daily. Akapita kumbali izo west enemy. Muzako nuja wewa maita na chiwanda. Wewa manena ati gaisa samba. Osa tuja wea kusekela daily. Akapita kumbali izo west enemy.
Bama kamba best friend wako ndiye west enemy. That's why vanzanga bonse ine ni my frenemy. Sini majajinga mundu by the words that you telling me. Wakusekela kaswa cha JF Kennedy. If they don't love you, then they don't know you. Just cause they hug you don't mean they won't smoke you. Let that girl blow you, you think she low you. Wait till you find out she blowing your boy too. But nowadays he must snitch in inomo. Holo kuliva kapoko la vinka la fomo. Hine na bidi vandala mani chiwanda. Why you think nowadays ni pezeka na kangono.
Muzako nuja o maita na chiwanda. Wewa manena ati gaisa samba. Osa tuja wea kusekela daily. Akapita kumbali izo west enemy. Muzako nuja o maita na chiwanda. Wewa manena ati gaisa samba. Osa tuja wea kusekela daily. Akapita kumbali izo west enemy. Daily ipezeka chabatuli na mapresha. Mamoves ya baza life ya kupesha. Ufuno proof upon kuna yonduwe chikali. Wokuzoba kuzonda monga chili kukali. Wapezeka patopu batisi balansa. Kavotu kafuna batisi wakupasa. Ndeja ima pezeka tufuna novileka. Uyesa kupushinga wenangu wakuseka. Wafuna kukupezela kafuka kukukwesa. Woiko kinga mapreya monga gemu ya wapasa. No pita mona plomo monga ni wa mampasa. Ufanika kulimba monga ni John Cena. No vina poma ningi monga ulikumavina. Ine nina believer alliance yanga chitike. Ufanika kutandi zapa kutia pikike. Slap dimbi wache iske dike. Muzako nuja o maita na chiwanda. Wewa manena ati gaisa samba. Osa tuja wea kusekela daily. Akapita kumbali izo west enemy. Muzako nuja o maita na chiwanda. Wewa manena ati gaisa samba. Osa tuja wea kusekela daily. Akapita kumbali izo west enemy. Muzako nuja o maita na chiwanda. Wewa manena ati gaisa samba. Osa tuja wea kusekela daily. Akapita kumbali izo west enemy. Muzako nuja o maita na chiwanda. Wewa manena ati gaisa samba. Osa tuja wea kusekela daily. Akapita kumbali izo west enemy.
Jam Records, Riaz Wagamu.
Exclusive from Afrofy.com.